yautara sukaabe malfu
sukaabe atime en kan sunjata kita kati ko hasindini yondena gudun ko micintini president transition o colonel Assimi Goita wattu kongol bamani yeso temeden nayo sukaabe leedindi lolirbe pippi la nation nyandi chapantati octobre dabirundo colonel Assimi Goita holti vide fewde wolde de min jetiraka hinnade imadraji larme mali na hasindina yalla jam na hewte wattu duminde leedindi mali be do atime en wolde dar lam ko be wattande be hakkilo yalla ngurna mabbe na feewa
mede lamdo lam on tinno faabo amen bangal nyamiri en nanal mudun mede do yalla saara amen nyoko wono dogotorobe sella be tinno be nyona be hokka be chafaaje lobbe be gaadido e mede lamu an haane faabada amen yalla me janga mede yidi lanam ka e kullu fijirde goy e bombo en nanal mudun
kasin dun be do sukaabe atime en dardi lam ko be transition be timminde mutra golle janginobe 15 octobre 2016 be e micintini be wiide talki do hakkeji sukaabe na haani tabede wurande goto fuf
ana fota balde hannden mi won e greve fe wakkati mi wonde jono musina amen ana e mutra golle mede lamdo lam on tinno mudina menen pe cuudi l'école likkan do mel longi fe jande mede yidi yaade l'école gaddabir fu wala beda kaani wadunde amedou nyamiri be faaba amen me janga mede li torraji mawde kanli tiida laaji mel longi fe jangude lamo an haani wadde e madraji kingi torraji amen
kuteji dido bonandaji di hakunde politinkobe janginobe kanye gube kaptoje hana fi yottade kambe skobe dum do timinta yottana meden sukabe hande on jaram a hedari onji yontere warore
yowtere sukabe man fu wonno.